ai, ei, ai, 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 ai. Ningejua toka mwanzo we ulinipenda mi, nisingewaza lio waza juu yako mami. Ningejua ulitayari maisha yako nikapuza wema wako, labda pia we ni mwongo. Nikaona ndio wale wale wakunitesa roho.
Sorry sana, sorry sana, sorry sana, we ni mpenzi wangu. Sorry sana, sorry sana, sorry sana, we ni mpenzi wangu.
Mimi mwanzo za kulipiza kwa upendo, nilipuza wema wako, labda pia we ni mwongo. Kaona ndio wale wale wakunitesa roho.
Sorry sana, sorry sana, sorry sana, we ni mpenzi wangu. Sorry sana, sorry sana, sorry sana, we ni mpenzi wangu.
I say I love you and I need you. I love you, love you, nishike mapenzi ni mimi na we. Mimi sasa ninajua thamani ya mapenzi kwako wewe, ninajua umetoa kwenye giza, umeweka kwenye mwanga, na sasa my baby.